Kodi zimenezo sisi mango chita china chake kwa inu izo ndithu dizimatero tieni tiwerame tsopano mu pempero ambuye monga izo zafotokozedwa kwa ife mu nyimbo yokondeka iyi ndinu wankulu bwanji ndipo ife tikuganiza mawa uno kodi ife tikanachita chiyani chikanapanda inu ndiyenu pamene ife tiganiza kuti inu ndinu wankulu kwambiri ndipo potero chikondi chanu china kukakamizani inu kuti mukhale osamala za ife ndiye moyo wanga ukukhoza kuzitenga izo mopelewera izo nzona ine ndikupemphera kuti inu mutidalitse ife lero tsopano pamene ife tikupita chitsogolo mu utumiki kuti inu munyemere kwa ife mkate wa moyo umene uli vumbulutso la Kristu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Bale Angren amabwerabwera ku kachisi, ndipo iye amakhala ku Memphis, Tennessee. Iye ndi amayi ake, mkazi wake, ndipo banja lonse limabwera ku kachisi. Ndipo apo ndi apo, ine ndimamumvera iye chifukwa nthawi zonse amakhala otanganidwa, koma mmawa uno ndinatsimikiza kuti ndimumve iye akuimba nyimbo iyi. Iye amaimba ina imodzi mwa zozikonda zanga, kutsika kuchokera ku ulemerero wake, ndipo zimenezo ndi nyimbo zomwe ndimazikonda kwambiri. Ndipo ine ndinali nawo mwayi waukulu wokumana ndi abambo ake mmawa uno, nthawi yoyamba yomwe ine ndinayamba ndakhalapo nawo mwayi umenewo, bambo wabwino. Ndipo mbale Angren abambo ake adzatero sadzapita konse pamene mwana wake ali ndi moyo, Morris, chifukwa ndithudi iwo amaoneka ofanana. Ndipo mkazi wake, amayi awo a mbale Morris Andre, akhala moyo zaka 15 zapitazi mwachisomo cha Mulungu. Iye ndithudi wakhala ali kudzodza kwakukulu kwa ine poona zimenezo, kudutsa kupyola maola a mdima omwe iye watero, ndipo komabe akugwiritsitsa dzanja losasintha la Mulungu. Izo zimaonetsera kwa ife kuona kwa Chikhristu ndi chikhulupiriro cha iwo amene amakhulupirira izo. Chotero ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo mmawa uno. Ife tinali ndi ukwati ku chipinda chapansi, awiri a ananga akwatirana, ndipo ananga wochokera mu kachisi, Bire Simpson wathu wang'ono ndi mtsikana wang'ono wa Myers. Iwo akhalali wokondana kwa nthawi ndithu, Sharon inde iwo anali, iwo nawonso ndi achibale pano, kapena Sharon Myers wang'ono ali kwa mbale Angren ndi iwo. Chotero ife ndi wokondwera nawo, ine ndikuona kuti iwo atenga malo awo atatha kukwatitsidwa abwereranso mu chipinda chomvetserera cha tchalichi, ndipo akhala pansi kuti amvetsere utumikiwo. Ana amenewo nthawi zonse akhala ali ndi malo ozama mu mtima mwanga chifukwa iwo amalemekeza kwambiri mawu. Iwo amango akuonda mawu. Ine sindikuganiza kuti ine ndimawatcha iwo ananga. Ine sindikuganiza kuti ndi abwinoko kuposa ana ena. Koma iwo amango yang'ana kwa ine. Ndipo ine ndimayang'ana kwa Mulungu chifukwa cha iwo. Bile wang'ono amafuna kuti akwatire, ndiyeno iye ankaopa kuti iye amayenera kupita ku usilikali. Ndipo apo panali awiri kapena atatu aiwo mu chikhalidwe chomwecho. Ndipo anyamata amenewo anabwera kwa ine, ndipo anati, mbale Branham, ife sitikufuna kukhala onyalanyaza kapena chilichonse, koma ife tikufuna kuti inu mumufunse Mulungu. Ndipo iwo anandipatsa ine zifukwa zimene iwo amafunira kuti asakhale ku usilikali ngati iwo angathe, osati chifukwa chakuti iwo samafuna kutetezera dziko mu chilichonse chimene iwo akanakwanitsa. Koma chinthucho chinali kuti ngati iwo akanapita, iwo akanati akakhale pakati pa mtundu wolakwika wa anthu kunja uko mu zimenezo. Sindikudziwa chomwe inu mumazitcha izo ma PX kapena chilichonse chomwe inu mumazitcha izo. Ndiyeno iwo akakhala kunja uko kumene akazi amaliseche mwatheka amakhala akupitilira. Amene usimalo anyamata wa Chikhristu. Ndipo chotero Mulungu anawapatsa pempho lawo. Ndipo tsopano Bire wang'ono anabwera mmawa uno kuti adzakwatirane ndi Sharon wang'ono wabwino uyu. Kotero ndife wokondwa chifukwa cha iwo Ndipo ife tikuwafunira iwo zabwino zonse mu ufumu wa Mulungu kwa iwo. Ndipo tsopano iyi yakhala nthawi yabwino kwambiri kwa ife. Ife tili ndi kalasi yabwino ya Sunday School kuno mawa uno. Chali chichodzadza. Kotero ndife okondwa kwambiri. Ndipo nthawi zambiri atumiki izo zimatilimbikitsa ife. Waona anthu akubwera ndi kudza kumvetsera iwe. Chifukwa inu mukuona, iwe sungakonde kuyankhula kwa mipando yopanda anthu. Chifukwa iwo ife tingayankhule chimodzi-modzi basi ngati patakhala munthu mmodzi pano. Komabe zimakhala bwino pamene iwe uganiza ngati uyo aziphonya izo, winayo adzazimvetsa izo. Inu mwaona, ndipo izo zimapanga izo kukhala zosiyana. Zimapangitsa izo kukhala za ulemerero. Ndipo tsopano mu zoyankhulana pakali pano izo zili, ngati ife tingakhoze kuthamangira mu izo mofulumira basi. Ine ndinakumana ndi Bale Butler pamene ine ndimatuluka. Ndipo ine ndinali ndisanamuone iye chikhalireni ine kuno. Ine ndinati, inu munali kuti? Iye anati, ndikuwakonzera iwo chakudya cha madzulo cha nkhukutembo. Ndipo chotero, ine ndimamuuza iye kuti ine ndataya ena. Iye anati, inuyo? Ine ndinati, inu simunasinthe pang'ono. Iye anati, inunso simunatero. Ine ndinati, uwo wangokhala ulemu kwenikweni. Ine ndinati, koma inu mukudziwa, ine ndatero. Ine ndachoka ku 170 ndafika 145. Chotero ndithudi ine ndasintha. Masuti anga onse naonso akundikulira ine pang'ono kwambiri. Ndipo wina anandigulira ine imodzi tsiku lina kuti ine ndikhoze kuivala iyo kumusi kuno. Imodzi yosalendewera mmapewa ndi yosatsetsereka mchiuno mwake. Koma ndine, ine ndikuyesetsa kuchita zonse zomwe ndingathe kwa Yesu Kristu pamene ine ndili ndi mwayi wochita zimenezo. Ndipo kubwera kwanu kwabwino. Ine ndimanena mchipindamo pompano. Ine ndinaona mzimu woyera waukulu ukuchotsa kansa pathupi la mkazi mmenemo. Iye ndi mkazi wochokera ku Texas. Ndipo donayo wakhala apo yemwe ine sindinayambe ndamuonapo munthu wa manjenje kwambiri, mkazi wa mtumiki mphindi pang'ono chabe zapitazo. Ndipo Ambuye anandionetsa ine masomphenya a iye atakhala pamenepo. Ndipo ine ndinamuona iye. Iye anaimba ku New York, ndipo iye amafuna kuti abwere kuno. Iye anangotsala ndi mphindi 5 zokha. Kenako iye anamuona mwamuna wake akudwala zilonda. Ndipo chomwe chinayambitsa chilondacho chinali chidwi chake mwa mkazi wake. Mulungu wamphamvu zonse mutontholetse mkazi uyo amene wakhala apo. Iye wakhala akuyang'ana pa ine tsopano. Chotero, ndipo inenso ndikufuna ndikuwuzeni inu mbale, chilonda chanu chatha. Kuona, inu mukhala bwino tsopano ndipo mubwelera ku ntchito ya Ambuye. Tsopano pamene iwe kuona china chake chimene Ambuye akuchita, iwe umalephera kuti zikukwane zimenezo. Iwe umangofuna kuti uzingopitilira kumapitilira. Ndipo tsopano usiku wathawu tinali ndi msonkhano waukulu wa pemphero. Ndipo izo nzabwino zinali bwino, kuyika manja pa odwala ndicho chinthu chabwino. Ndizo zonse zomwe zimatengera nthawi ina. Ndiyeno pamakhala ena, pamakhala china chake kumbuyo uko. Chimene iwo amalephera kuti achigwire, ndipo iwe umayenera kumutenga munthu ameneyo ndi kupeza chomwe icho chili. Mwaona, pamakhala china chake chimene chimawalepheretsa iwo, china chake chimene chimakhala pa njira. Ndipo mthunzi umodzi wa ung'ono umachithamangitsira icho kutali. Tsopano dona wang'onoyo mmenemo mphindi pang'ono zapitazo, iye anali wa manjenje kwambiri, atasokonezeka kwambiri, munthu wang'ono wosauka. Iye amalephera ngakhale kuti apume. Iye basi anali ali wefu. Ndipo basi kumangopitilira. Mwaona, tsopano chinthu chimene iwe umayenera kuchita pano pali chankati pang'ono chabe. Mwaona, icho chikugwira mzimu wake. Mwaona, ndipo zikamatero iwe ukuonetsera kwa iye lingaliro lako lomwe. Mwaona, ndipo iwe umasintha kaganizidwe kako. Mukuona, ndiye pamene izo zitero, ndiye iwe ukhoza kumuyika iye pa Kristu. Ndipo kuchokera pamenepo, iye akhoza kumapitilira chitsogolo. Koma iwe umayenera kumusintha kaganizidwe kake. Mwaona, iye sangakhoze kudzisintha yekha. Iye amangothamangira mukamvuluvulu. ndipo iwe umayenera kuzigwira zimenezo. Tsopano pali china chake chaching'ono chimene chimakupatsa iwe, musamayesere kuchiphunzira icho, musamachite zimenezo. Muzingokhulupirira izo ndi kumapitirira nazo. Zinatheka bwanji mwana wang'ono uja atagona kutsidya uko mikono ya amayi ake atafa kuyambira 9 koloko mmawa umenewo. Ndipo basi kutali usiku umenewo unali kuti mzimu wa ung'ono umenewo iwe umayenera kuti upite ukaupeze mzimu umenewo ndi kuubweretsanso iwo pamenepo. Ndiyenu pamene iwe uona iwo ukubwerako, ndiye iwe ukhoza kudzuka mu dzina la Ambuye ndi kuuyitana iwo. Mwaona, ndiye izo zichitika. Koma kufikira utachita zimenezo, iwe ukungotaya mpweya wako. Mwaona, sika anthu, palibe chachinsinsi kwambiri. Ndi kumupeza Mulungu, kudzichotsapo weka panjirayo, ndi kuulola mzimu woyera, ukugwiritse iwe ntchito kwa chilichonse chimene iye akufuna kuti achite. Ndi zimenezo, chinthu chenichenicho cha mphatso iliyonse, ndi kuchotsapo malingaliro ako, ndi kumulola Kristu. Ndiye chilichonse chimene iwo ananena, ngati iwe ukufuna kuti udziwe ngati ali Kristu, kapena ayi, zogirigisha chabe, zisieni izo zokha. Koma ngati kungokhala kutengeka chabe, zisieni izo zokha. Koma ngati izo zinalembedwa mu mawu, ndiye ndi Mulungu. Nthawi zonse muzichiweruza chilichonse chimene mzimu uliwonse ukuwuzani inu mwa mawu. Mawu, musamachoke konse kwa mawu amenewo. Ngati inu mutero, inu mwatayika. Tsopano ife tisanakhale mpaka masana kumangoyankhula monga choncho, tiye tingotembenukira mu Baibulo ndi kuwerenga malemba ena apa. Ndiyenu ife tipita, ine ndimakonda mawu a Mulungu, ine ndikudziwa ife tonse timatero. Tsopano sindina, ine ndimati ndilalikire mawu uno kapena kuyankhula kuphunzitsa Sunday School pa zinsinsi zobisika za Mulungu chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi. Zikululidwa mwa Yesu Kristu. Ndipo ine sindinapeze mwayi woziyendetsa izo monse. Ine ndinayiwala za ukwati ukubwerawu. Kotero ine muna mwake ndidzatenga izo nthawi ina ikubwerayi. Tsopano ine ndiwerenga ena kuchokera kumalo atatu mu Baibulo. Poyamba ine ndikufuna kuwerenga kuchokera ku Afilipi 1, mutu wa 1 wa Afilipi, kuyambira ndi ndime ya 19, ndi kuwerenganso kudutsa ya 22. Pakuti ine ndidziwa kuti ichi chidzasanduka chipulumutso changa mwa pemphero lanu ndi thandizo la mzimu wa Yesu Kristu, monga mwa ziyembekezo zanga zoona ndi chiyembekezo changa kuti sindidzachita manyazi mu kanthu kalikonse, koma kuti ndi kulimbika mtima konse monga nthawi zonse chomwe chonso tsopano Kristu adzaonetseredwa mu thupi langa, kapena ndi moyo kapena ndi imfa. Pakuti kwa ine kukhala moyo ndiko Kristu, ndipo kufa ndi kupindula. Koma ngati ndikhala moyo mthupi, ichi ndi chipatso cha ntchito yanga. Komabe chimene ine ndisankha sindimadziwa. Tsopano umo mu buku la Aroma, ndipo ife tikufuna kuti tiyambire pa mutu wa 8 wa Aroma ndi ndime ya 35, kuti timange pa zomwe ine ndikufuna kuti nditenge ngati mutu. Ndani adzatilekanitsa ife kwa chikondi cha Kristu? Zidzatero zisautso, kapena zowawa, mazunzo, njala, kapena umaliseche, zoopsha, lupanga? Monga kunalembedwa, chifukwa cha ine, ife tiphedwa tsiku lonse. Ife tuwerengedwa ngati nkhosa zokaphedwa. Iyayi, mu zinthu zonsezi, ndife woposa agonjetsi mwa iye amene anatikonda ife. Pakuti ine ndakopeka kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, kapena ngero, kapena ulamuliro, kapena mphamvu, kapena zinthu zilipo, ngakhale zinthu zili mkudza, ngakhale kapena kutalika, uya, kapena cholengedwa china chilichonse, chidzakhoza kutilekanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Kristu Yesu Ambuye wathu. Mu Machitidwe 2, ndipo ndime ya 30. Chifukwa chake pokhala mneneri, ndipo podziwa kuti Mulungu analumbirira ndi lumbiro kwa iye kuti mwachipatso cha nchiuno mwake monga mwathupi adzaukitsa Khristu kukhala pa mpando wachifumu wake. Tsopano awa ndi malemba ochuluka kukhala ngati kuzungulira kuchokera ku malo amodzi kupita kwa ena mu Baibulo, koma ife tikudziwa kuti ngati malemba ochuluka chotere awerengedwa, ife tipeza china chake mmenemo chimene chitithandize ife. Tsopano Mulungu atithandize ife tsopano pamene ine ndikufuna kuti nditenge phunziro ili mmawa uno monga mawu a nteradi nteradi. Tsopano ife pamene ine ndinali kuyang'ana mutuwu, ine ndinapita ku dictionary, ine ndinaganiza chiyani wina wake amangonena kuti ndizo nteradi zona nteradi. Ichi ndi chimenechi ine ndinaganiza, mawu amenewo ndi chiyani, kodi iwo amatanthauza chiyani nteradi? Ndipo ine ndinapita ku dictionary kuti ndikafufuze chimene iwo amatanthauza. Webster amati ndi changwiro mwachokha chopanda malire mu mphamvu yake, makamaka odalirapo. Mwaona, chopanda malire mu mphamvu yake, changwiro mwa icho chokha, ndipo ndithudi ndi chodalirapo, mawu akuti nteradi. Ndipo ine ndikufuna kuti ndinene izi, ndipo ndikudalira kuti muwagwira mawu awa, chifukwa sindine mbusa wophunzitsidwa momwe ndingamachitire ndi njira yakaganizidwe yobweretsera china chake chododometsa chomwe chingawagwire anthu. Chinthu chokhacho chimene ine ndimachita ndikuyesesa kuchita mopambana mmene ine ndingathere chifukwa cha azinzanga amene Khristu wandipatsa ine. Ndipo ine ndimafuna kuti iwo aone chimene maganizo anga ali za Khristu. Tsopano kupambana kwakukulu kulikonse kumamangirizidwa pa nteradi. Inu simungathe kuyendetsa moyo popanda kukhala ndi nteradi. Inu simungapite patsogolo ngati icho sichili nteradi, pakuti icho ndi chikhomo chomaliza, ndicho ndi chomangirirapo pa mapeto a ulendo, ndi malo amene iwe wamangirizidwa kwa china chake. Mutsiku limene ife tikukhalamo tsopano, ndipo chilichonse ndi chosweka kwambiri, chofoka kwambiri, ndiponso chotengeka, ine ndikuganiza kuti uthenga uwu ungakhale chinthu choyenera kwambiri, makamaka kwa Akhristu pamene iwo akudutsa madzi awa akuya tsopano. Mpingo wa Chikhristu ukudutsa madzi akuya kwambiri amene wakhala nawo kwa zaka 2000 zapitazi, chifukwa ife tikufika pamalo pamene pali china chake choperekedwa kwa Chikhristu, china chake chimene iwo ayenera kupangapo lingaliro. Ndipo ine ndikuganiza kuti mpingo wa Chikhristu uyenera kukhala ndi china chake chimene iwo akudziwa kuti amangirizidwako, malo momangoyandama-yandama ngati tsamba pa madzi mphepo, monga Baibulo linanenera kutengedwa ndi mphepo iliyonse ya chiphunzitso. Mphepo zimabwera ndi kudzaliulutsira tsamba laling'onolo mbali iyi, ndipo zikatero mphepo ina imabwerapo, mphepo ya kumpoto, mphepo ya kumwera, mphepo ya kummawa, mphepo ya kumadzulo. Inu simungafike kulikonseko, inu simunakhazikike. Moyo wa Chikhristu uyenera kukhala moyo wokhazikika, iwo uyenera kukhala china chake chimene ndi mfundo imene inu mwamangidwapo, umenewo ndi woposa moyo weniweniwo. Ndipo inu muyenera kukhala ndi china chake chimene mwamangirizidwako. Anthu ena amangirizidwa ku business zawo, ena amangirizidwa ku mabanja awo, ena amangirizidwa ku kachikhulupiriro, ena amamangirizidwa ku udindo wa usilikali. Ife tili nazo zinthu zosiyana-siyana zomwe ife timamangirizidwako, koma ine ndikuganiza ngati Mkhristu ife tiyenera kumangirizidwa kumene ife tikudziwa kuti ndi zolondola. Mwaona, chifukwa iwe ukhoza kumangirizidwa kwa banja lako, ndipo wako mkazi wako akhoza kukusiya iwe, iwe ukhoza kumangirizidwa kwa gulu la nkhondo, ndipo iwe ukhoza kukaphedwako, ndipo iwe ukhoza kumangirizidwa kwa zinthu zosiyana-siyana zili zonse. Ipo zimenezo zili ndi mathero, koma payenera kukhala chikhomo chomalizira. Payenera kukhala pena pake pamene munthu amayenera kumangirirapo pa kopita kwake kwamuyaya. Chifukwa ngati inu mungazidalire izo mu ntchito yanu, pamene ntchito yanu yatha, izo zidzathanso. Pamene banja lanu litengedwapo, izo zidzatha. Koma pali chinthu chimodzi chokha chimene ine ndikuganiza kuti ndi chikhomo chomalizira, ndipo ine ndikukhulupirira kuti Paulo anali ndi chikhomo mu moyo wake apa. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge mbali, ngati ife tingati tizitche izo mwa njira imeneyo. Ndi kuyankhula pa chikhomo chimenecho. Iye anati, kwa ine kukhala ndi moyo ndi Khristu, ndipo kufa ndi phindu. Tsopano Khristu anali mtheladi wa Paulo, anali chikhomo chake, icho chinali chake, icho chinali mathero a mikangano yonse. Icho chinali Khristu, chinali chikhomo chake. Paulo sikuti nthawi zonse anali ndi chikhomo chimenecho. Nthawi ina iye anali womangirizidwa kwa gulu la Afarisi, ndipo anachita kulangizidwa ndi kuphunzitsidwa kuti iwo amulandire iye ndi kumulola iye kuti adzimangirire yekha ku chikhomo chawo. Koma tsiku lina iye anali pa njira wa ku Damasiko, ndipo anakumana ndi Yesu maso ndi maso. Ndipo kuchokera pamenepo iye anadula ku chikhomo chake cha Afarisi, ndipo anadzimangirizanso yekha. Yesu uja yemwe iye ankamudziwa kuti anapachikidwa, anafa, ndipo anauka kachiwiri. Paulo anazidziwa zimenezo, chifukwa iye anakumana ndi munthuyo. Izo zinamusintha iye pomwepo. Iye sanali yemweyo kuyambira pamenepo mpakana. Iye sanangokumana ndi buku. Iye sanangokumana ndi kachikhulupiriro. Iye anakumana ndi munthuyo, Yesu Khristu. Inu ndi ndani Ambuye? Iye anati, ine ndi Yesu. Tiye ndilingalire za kutembenuka kumeneko kwa mphindi pang'ono. Ine ndikukhulupirira Paulo anali munthu woona mtima, okhala kuti iyi ndi Sunday School. Ife tikufuna kuti tiphunzitse izo monga Sunday School. Paulo, ine ndikukhulupirira, anali munthu wakuya woona mtima, ndipo apo panalibe chilichonse chokhudza iye chimene chinali chosiyana ndi wina aliyense. Aneneli onse awo anali anthu monga ife tili. Baibulo linanena chomwecho, Yakobo Oera 5. Eliya anali munthu wa zilakolako zomwe ife tili nazo. Iye anali ndi zokwera ndi zotsika zake, za mkati zake ndi zakunja. Ndipo iye anapemphera moona mtima kuti isavumbe mvula. Ndipo Paulo anali munthu wa mtundu omwewo monga ife tili. Iye anali ndi zokhumudwitsa zake kukayikira kwake. Ndipo iye anali munthu woona mtima. Iye ankapita ku umodzi wa mpatuko opambana kwambiri wa zipembedzo zimene zinalipo pa dziko lapansi. Ndipo iye amadzakhala mphunzitsi wa mpatuko umenewo, wophunzitsidwa pansi pa mphunzitsi wamkulu Gamalieli, amene anali mmodzi wa aphunzitsi akulu kwambiri amene iwo anali nawo atsikulo. Makolo ake anachionetsetsa icho, anaona kuti panali china chake mu moyo wa Paulo, ndipo anayesetsa kuti amutumize iye ku sukulu kuti akaphunzitsidwe malamulo onse a Mulungu. Ndipo ndi kuona mtima kozama, iye anakhulupirira mawu aliwonse a izo. Ndipo iye anali atamva za mtundu wa anthu otsika, ndi momwe uko kunadzakhalira mneneri wotchedwa ndi gulu lake limene linauka mu Galileya, lomwe linkayenera kuti lizichita zozizwitsa ndi kuchiritsa odwala. Koma lake, gulu lake limene iye analimo, silikanamuvomereza munthu uyu zakukhala mneneri, Yesu uyu wa ku Nazareti, chifukwa iye sanadzizindikirise yekha ndi iwo. Chotero Paulo sakanatha kupita kumeneko, chifukwa mpatuko wake womwe wa anthu sumakhulupirira mwa izo. Ndipo iwo anali atamuchenjeza iye za zoterozo. Ndipo Paulo pokhala woona mtima anaganiza, ngati chinthu ichi sichili cha Mulungu, ndipo mpingo wanga ukunena kuti si cha Mulungu, ndiye pali chinthu chimodzi chokha choti ndichite, ndicho kuchicho tsapo icho. Anati, chicho tsenipo icho panjirayo, kufukwa ndi icho chingakhale cholepheletsa, icho chingakhale chikukula chotupa, motsutsana ndi gulu lake la kakhulupiriridwe. Lotero iye anatsimikiza mu mtima mwake kuti iye apita kumeneko ndi kukadula chotupa ichi, monga iye amachitchulira icho, kapena mpingo wake umachitchulira icho. Kutali ndi gulu lake labwino la Chifarisi. Tsiku lina ali ndi makalata mtumba mwake ochokera kwa mkulu wa ansembe kuti akawamange anthu onse amene anali mchikhalidwe chimenecho, chifukwa uwo unali mlandu umene Paulo anapatsidwa. Iye anali pa ulendo wopita ku mzinda otchedwa Damasiko. Iwo anali atawatontholetsa uko kuzungulira mu Yerusalemu. Lotero iye anali atamugenda Stefano, ndipo Paulo anamugenda iye, anachitira umboni ndipo anagwirizira chikoti. Tsopano iye amapita kumusi kuno ndi kukachita chinthu chomwecho ndi kukachotsa cholepheletsa chachikulu ichi. Koma pafupifupi iwo uyenera kuti unali pafupi masana pafupifupi 11 pofukoloko, iye anakanthidwira pansi, ndipo pamene iye anatero, iye anayangʼana mmwamba, ndipo apo panali kuwala kutayimirira patsogolo pake. Ndipo liwu likutuluka kuchokera mukuwala uku kunena, Sauli, Sauli, kunso, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Tsopano Paulo ankadziwa, kapena Sauli kani, ankadziwa kuti anthu ake anakhala akutsatira kuwala komweko kuyambira pamene anatuluka mu Igupto. Ndipo ngati kodi inu munayamba mwaonapo kumasulira kwa Baibulo kwa Lamsa chakale, chizindikiro chakale cha Chihebri cha Mulungu ndi kuwala kwa ngodya zitatu, mochuluka kapena mocheperapo, china chake chonga icho zikhumbo zitatu za Mulungu mu umulungu umodzi, ndipo kuwala kwa ngodya zitatu atatu mwa mmodzi, pokhala Mulungu mmodzi, chinali chizindikiro kwa mu Hebri cha Mulungu kuwala. Ndiyeno pamene Mose anakomana naye iye mu chitsamba, iye anati, ine ndine yemwe amakhalabe yemweyo atatu dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, akadali Mulungu yemweyo. Ndipo Mose anakomana naye iye mu chitsamba chonyeka moto, iye anali kuwala. Ndipo pamene iye anawatsogolera ana a Israeli kuchokera mchipululu, iye anali mngelo wa pangano amene Mose mwachikhulupiriro anamuona, ndipo anasiya Igupto nawerengera chitonzo cha Khristu, chuma choposa cha Igupto. Mwachikhulupiriro Mose anaona kuti ameneyo anali Khristu, kudzozako. Ndipo kudzozako sikunali pa munthu wina wake, mayiko kunali mwa maonekedwe a lawi la moto, mukuona. Ndiyeno kudzoza komweko kunadzabwera pansi pa ubatizo wake, ndipo kunapita mwa Khristu, ndipo kunadzakhala mwa iye. Yohane ankadziwa kuti anali iyeyo, iye anati, pa yemwe udzaone mzimu umene unawatsogolera iwo kuchokera ku Igupto kupita ku chipululu, ndipo kuchokera mu chipululu kupita ku dziko lolonjezedwa, pa yemwe iwe udzaone maonekedwe a ngodya zitatu awa a Mulungu akubwera pansi ndi kudzakhala pamenepo. Iye ndi mmodzi yemwe ati adzabatize ndi mzimu woyera ndi moto. Tsopano Paulo anali asanakhalebe nawo mwaiona izi apo, koma kungopanga izo zoona kwa inu. Ayuda ankaletsedwa kwambiri kuti azigwadira fano kapena chilichonse chonga icho. Tsopano pamene iye anaona kuwala kwakukulu uku, iye anadziwa kuti awo anali Ambuye. Ambuye amatanthauza umwini, kulamulira kwake. Iye sibwenzi atangochitchula chilichonse Ambuye mu Hebri wokakamira uja. Pamene iye anadziwa kuti iko kunali mzimu, koma zindikirani, iye ankadziwa kuti lawi la moto lomwelo linali limene linkawatsogolera anthu ake. Ndipo kenako iye anabwelera ndipo anati, Ambuye, ndinu yani? Ndinu yani? Ine ndikufuna kuti ndidziwe yemwe inu muli. Inu munakomana ndi Mose mu dzina la ine ndine, koma ine ndiyimirira pamenepo ndi ganizo lawo miniti yokha. Yesu pamene iye anali pa dziko lapansi wodzozedwa icho chimene iwo anachiona, zindikirani, Iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, zibu, wala, lawira moto. Ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu. Ndipo iye anapangidwa thupi kuti adzafere machimo athu. Iye itachitika imfa yake kuyikidwa m'manda achiukitsiro ndi kukwera mmwamba. Iye atakwera mmwamba pa masiku 40. Iye anakwera mmwamba ndipo pa tsiku la 50 iye anadzabwereranso mu maonekedwe a lawira moto. Pakati pa anthu, ndipo anadzigawanitsa yekha monga malilime a moto, ndipo anadzakhala pa aliyense wa iwo, ndipo zitatero iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo anayamba kuyankhula malilime ena monga mzimu umawapatsira iwo zoyankhula. Mwaona, Mulungu kudzigawaniza yekha, Mulungu poyamba mulawira moto lalikulu, Mulungu anaonetseredwa muthupi la munthu, tsopano Mulungu akudzigawaniza yekha pakati pa anthu ake. Lawira moto likusweka ndi likudzakhala pa aliyense wa iwo ngati malawi a moto a mphanda. Malilime ogawanika anayikidwa pa iwo, mphanda za moto, malilime ogawanika ngati moto unadzakhala pa aliyense wa iwo. Ndipo iwo onse anadzazidwa ndi iwo, ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime monga mzimu umawapatsira zoyankhula. Tsopano inu mukuona, ife sitili anthu ogawanika. Ife tiyenera kukhala mu umodzi, chifukwa mmodzi aliyense wa ife akugwira gawo la Mulungu. Ndipo ife tiyenera kubwera pamodzi, yeno lawira moto likuonetseredwa mwa uthunthu mu chidzalo cha iro, pamene mpingo wake ukukhala pamodzi m'malo a mwambamwamba. Ndiye chidzalo cha mphamvu ya Mulungu chili mu mpingo wake. Aliyense wa ife atanyamula mphatso za uzimu ndi maudindo a uzimu bwera pamodzi kumabweretsa lawira moto lija kachiwiri. Ndipo Paulo anazindikira chimenecho kuti ndi cha Ambuye. Ndipo iye anati, Ambuye, inu ndi ndani ngati ine ndikukuzunzani inu? Iye anati, ine ndine Yesu. Ndipo nkovuta kuti iwe uzilimbana ndi zisonga. Ndipo Paulo analamulidwa kuti anyamuke ndipo atsikire mkhalala lotchedwa longoka. Ndipo kumeneko kunali mneneri amene anabwera dzina lake Ananiya. Ndipo anaona masomphenya ndipo anamubatiza iye. Ndipo iye anapita ku Arabia kwa zaka zitatu kuti akaphunzire malemba, kuti akaone chimene lawira moto ili linali limene linaonekera kwa iye. Tsopano ife tikupeza kuti Paulo moyo wake wonse anali nacho icho ngati chikhomo. Iye anali atakomana ndi Mulungu maso ndi maso, ndipo anatumidwa ndi Mulungu. Ndi chikhomo bwanji, ndi mtheladi bwanji! Amenewo anali mapeto a mikangano yonse. Awa anali mathelo azonse kwa Paulo, mikangano yonse, chilichonse chinali chitatha. Ine sindi kusamala zimene Afarisi ananena, Asaduki ananena, kapena wina aliyense. Iye anakomana ndi Mulungu otsimikizidwa ndi mawu. Izo nakhazikitsa izo. Kumenewo unali moyo wake wonse. Ndipo iye anali atamuona Mulungu akuonetseredwa, ndipo anali atatsimikizidwa kwa iye kuti iye anali Mulungu mwa mawu, ndi mwa maumbirwe ndi maonekedwe omwe iye analimo, ndi mwa liwulo mbeka limene linayankhula kwa iye ndende chimene icho chinali. Tsopano icho chinali chinthu chachikulu zosadabwitsa. Iye anakhoza kunena pamaso pa Agripa, ine sindinali wosamvera kumasomphenya kumwamba. Iye anali atamangiritsidwa kwa icho, panali china chake chenicheni. China chake chimene iye ankachidziwa. China chake chimene palibe aliyense akanakhoza kuchichotsa kwa iye. Tsopano lero ngati ife tikungodalira mu maphunziro okha kapena njira ya makira ya maphunziro kuti tilifotokoze Baibulo, ndiye ife tangozipeza izo kuchokera kumvetsa kwa luntha. Koma palibe munthu yemwe ali nawo ufulu kuseri kwa guwa ili kuti azilalikira uthenga, kupatula ngati iye anakumana maso ndi maso ndi ilo. Monga Mose kuseri kwa chipululu zinalibe kanthu momwe iye anali kophunzira bwino. Chilichonse chimene chinali chitachitika, mantha ake ndi zokhumudwitsa zinamuchokera, chifukwa iye anayima pamalo opatulika ndi Mulungu chimene palibe amene akana chichotsa icho kwa iye ndipo mwamuna kapena mkazi aliyense amene wakhala ndi chomuchitikira ndi Mulungu anakumanapo ndi lawila moto lomweli pa malo opatulika a mtima wako palibe waza Mulungu palibe mjelekezi palibe kalikonse Paulo anati palibe chatsopano palibe chamtsogolo imfa matenda chisoni zingakhoze kutilekanitsa ife kwa chikondi icho cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu icho ndi chikhomo iwe umadziwa china chake chachitika zilibe kanthu mochuluka bwanji science ingadzuke ndi kuti izi izo kapena zinazo inu ndinu omangirizidwa inu ndi Mulungu mwadzakhala mmodzi iye ali mwa inu ndipo inu muli mwa iye pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate Atate ali mwa ine ine mwa inu ndi inu mwa ine inu mwamangirizidwa kwa iye ndipo Paulo anali ndi moyo okhazikika pa Khristu unali moyo osiyana ndi umene iye anali nawo nthawi ina iye anali ndi kumvetsa kwa maphunziro koma tsopano iye ali ndi moyo okhazikika mwa Khristu teladi zinalibe kanthu ndi mochuluka bwanji Agripa kanati iwe wapenga Paulo iwe wasokonezeka ubongo iwe waphunzira mochuluka kwambiri iye anati ine sindine wa misala ndiyeno iye anakafika kwa Agripa mwanjira yakuti mpaka iye anati iwe pafupifupi wandikakamiza ine kuti ndikhale mkhristu iye anati ine ndikanakonda ukanakhala pokha kupatula monga ine ndilili koma nsinga izi izo zimakupangitsa iwe kuchita zinthu pamene iwe ukhala ndi moyo wokhazikika mwa Khristu monga Paulo anali nawo mwawambawamba iwe sukanachita tsopano tayang'anani mwawambawamba munthu ameneyo wophunzitsidwa mwa onse a malemba ndi zinthu mwawambawamba iye akanatsatira mzere uwo umene iye anaphunzitsidwiramo koma pamene iye anadzakhala ndipo anamupanga Khristu mtheradi wake podalirapo pake ndiye apo panadzakhala moyo osiyana iye ankachita mosiyana iye ankachita zinthu mopenga mosiyana ndi zomwe anaphunzitsidwa poyamba kuti azichita ndipo izo zidzachita chinthu chomwecho ngati mpingo ungachoke ku bungwe la mipingo limenelo ndi kubwerera ndi kudzawapanga mawu a Mulungu podalira pake wapanga mawu a Mulungu chikhomo chawo izo zingachite zimenezo koma iwo akudzimangirira ku zopambana za munthu ndipo izo nzoti zigwa chabwino Bible linati iwo akanadzachita zimenezo koma padzakhala mkwatibwi yemwe anasankhidwa chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi yemwe ati adzamangirizidwe ku chikhomo chimenecho ine ndikukhoza kuona umuyaya ukutulukira ukutsikira mu nthawi chiyambireni Edeni ndipo pamene iwo unatero apo panadza mkukuluzi wa magazi njira yonse mpaka ku Calvary ndipo kuchokera ku Calvary anadzamangiriridwa ndi mkukuluzi uwu ndi kumapitilira mpaka ku chikhomo Yesu ndipo tsiku lina pamene iye adzabwera kudzatenga ake omwe aliyense amene wamangirizidwa ku mtheradi umenewo adzaukitsidwa kupita kumuyaya chifukwa chiyani iwo akhala ali ku muyaya nthawi zonse iwo anakonzekeratu ku muyaya iwo ndi gawo la Mulungu iwo anali mmaganizo ake pachiyambi ndipo pamene chingwe chachikulu icho chidzakokedwa cha mkukuluzi wa magazi chizindikiro chija chimene ine ndinali kuchikamba pamene icho chidzabwere kuchokera pa dziko lapansi aliyense amene anaphatikizidwa mu magazi ameneyo adzagwetseredwa mpaka umuyaya kachiwiri koma njira yokhayo yomwe izo ziti zidzakhalire zidzamangidwa ku mtheradi ameneyo Yesu Khristu ndi mtheradi osati kupambana kwa munthu koma Mulungu anamudzutsa iye kwa akufa ndipo iye ndi mtheradi ndipo ife tikudziwa kuti iye ndi wamoyo chifukwa pano iye ali ndi ife mu mphamvu ya chiukitsiro chake akuchita chinthu chomwecho chimene iye anachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ndine womangirizidwa kwa podalirapo pamenepo ndiwo mathelo amakangano onse ndine womangirizidwa kwa izo ndiwo moyo wanga ine ndinali wochimwa pamene Khristu anandipulumutsa ine ndinakumana ndi china chake ndipo chiyambireni pamene icho chinadzalowa mwa ine izo zakhala zili izo zakala zili zosiana. Ndipo ndinewo mangirizidwa kwa icho. Chilichonse chimene ine ndiri yamangirizidwa pamenepo. Ndiyeno Mulungu akuleganitsa moyo wake. Ndipo akundilola ine kuti ndizikhala mwa iye. Ndiye mwa ine. Ndiye ife tamangirizidwa. Ine izo sizimapanga kusiyana kulikonse zomwe ena akufuna kukhulupirira kwa munthu payekha. Inu mwamangirizidwa kwa icho. Icho podalira popanu. Ndiwo mawu omaliza. Ndiyeno ngati iye ali mawu, ndiye ichi chiyenera kukhala mawu otsiliza. Ichi chiyenera kuthetsa izo. Chilichonse chimene icho chinena, icho ndi ulusi ofira uja. Ameneyo ndi Khristu. Ndipo chilichonse chosiyana ndi icho, ine sindikudziwa kanthu za izo. Ndizimene ife tikufuna kuti tidziwe. Ndizimene mawu awa amanena. Pakuti ine ndamangirizidwa kwa Khristu. Ndipo Khristu ali mawu, inu mukumvetsa izo tsopano. Ndipo gawo la mawu ake limene laperekedwa kwa tsiku lino. Mzimu wake woyera uli pano kuti udzaonetsere gawo limenelo la mawu. Chimodzi-modzi monga momwe izo zinalili kumbuyo ukopa kubadwa kwake. Yesaya 9:6 kudutsa mu malemba onse. Chilichonse chinkayankhula za iye. Izo zinakwaniritsidwa. Uko mu buku la Luka, ife timati ndi ife timaziona izo chimenecho. Ndipo iye anali mapeto. Iye anali mapeto a ulosi aponso wa iye. Iye anakwaniritsa zimenezo. Mbiri ya kale, nyimbo, chilichonse muchipangano chakale chimene chinkayankhula za iye. Icho chinakwaniritsidwa pomwe apo. Icho chinadzakhala podalirapo. Icho chinadzakhala chikhomo cha mawu a Mulungu a mʼbado umenewo. Ndipo anthu obadwa kachiwiri enieni a mʼbado uno amene adzazidwa ndi mzimu woyera ndi chikhomo cha nemba iyi limene liyenera kukwaniritsidwa mʼmasiku otsiriza ano. Iwowo ndipo dalirapo pa Mulungu chifukwa ndi mawu ake. Ndipo mawu ali Khristu, chikhomo chomangirapo. Palibe njira yothawira kwa icho. China chake chomwe chima kugwira iwe. Monga ine ndinanenera, icho chima kupangitsa iwe kuchita zinthu zimene wamba wamba sunga zichite. Icho chinamupangitsa Paulo kumachita zinthu zomwe wamba wamba sakanakhoza kuzichita. Icho chinamupangitsa Mose kuchita zinthu zimene wamba wamba sakanakhoza kuzichita. Icho chimamupangitsa mwamuna aliyense ndi mkazi kuchita zinthu zomwe wamba wamba sakanazichita. Ndi china chake chimene iwe uli wakhazikikirapo. Ndi china chake ndi chokukhazikitsa chako. Zili monga ngati ndi nangula ku ngalawa. Ngalawayo imamangirizidwa ku nangula mu nthawi ya mkuntho. Ndipo ngati Khristu ali mtheradi wanu, inu mwamangirizidwa kwa iyeyo. Mu nthawi za mavuto, ngalawayo ngati muisiya iyo kuti izipepeluka, iyo ingasweke ndi miyala. Koma chimene iwo amachita, iwo amatsitsa nangula. Nangula imatsetseleka mpaka itakafika pa maziko a thanthwe. Ndipo ngalawayo imamangidwa ku nangulayo. Ndi mtheradi kwa ngalawayo. Ndipo Khristu obadwa kachiwiri amamangirizidwa kwa Khristu. Ndipo Baibulo ndilo nangula, ndilo chinthu chimene ife tamangirizidwako. Mulole mabungwe, mulole chinthu chosiyana-siyana, mulole science, mulole ophunzitsa anene chilichonse chimene iwo akufuna. Kola ngati mawu amenewo akunena izo ndi kulonjeza izo, ife timamangirizidwa kwa iwo. Pamenepo pali china chake chimene sichingati lole ife kuti tichoke kwa icho. Uko mklondola Khristu wobadwa kweni kweni. Iwo amakhala ndi mawu ameneyo. Ngati iwo anena chinthu china chake choti tichite ndi njira yochitira izo, umo ndi mmene ife tiyenera kuchitira izo. Zilibe kanthu zomwe wina aliyense akunena. Izo ndi zimene Mulungu ananena. Ife tamangirizidwa kwa icho. Moyo okhazikika pa Khristu. Khristu kachiwiri zili ngati nyenyezi ya kumpoto. Inu mukudziwa dziko limazungulira. Ndipo nyenyezi kwenikweni zimene inu mumaziona ngati nyenyezi ya madzulo ilinso nyenyezi ya mmawa. Dziko limangozungulira pa izo. Koma ilo limasunthira kutali kwa nyenyezi zimenezo zonse. Kupatulapo nyenyezi ya kumpoto. Tsopano inu simungayike kampasi yanu pa nyenyezi ya kumadzulo. ndipo kukhoza kukafika kuli konse chifukwa mmawa otsatira chiyani inu mukapezeka muli kunyenyezia kumadzulo kumadzulo ndipo mmawa otsatira mukapezeka kummawa mwaona inu simungakhoze kuchita zimenezo koma inu mukhoza kuyika iyo pa nyenyezi ya kumpoto amen ndikugwira pakati pake penipeni inu mudzatulukako ndipo ndicho chimene moyo wokhazikika mwa Khristu uli pamene inu mukatayika iye amakhala nyenyezi yanu ya kumpoto ye ngati iye ali nyenyezi ya kumpoto mzimu woyera ndi kampasi yanu ndipo kampasi imangoloza kunyenyezi ya kumpoto iyo simaloza kukati chimbiro kapena chipembedzo iyo simaloza kugirigisha kapena chilichonse chomwe chili iyo imagwira mokhazikika kunyenyezi ya kumpoto iye ndiye nyenyezi yanu ya kumpoto pamene inu mwatayika inu mukhoza kusuntha ndi zipembedzo ndi zinthu monga choncho koma kampasi mzimu woyera idzakulozerani inu molunjika kumene kumawu amene ali Khristu ndi kukugwirizirani inu mokhazikika mumangirire kwa iwo nanga bwanji ngati kukanakhala kuti kunalibeko nyenyezi ya kumpoto munthu akanakhoza bwanji kupeza njira yake pa nyanja ya chifunga bwanji ngati pakanali pasakhale mzimu woyera kuti uzikulondolerani inu ku mawu a mulungu kuti aziwaonetsera iwo ndi kuwatsimikizira iwo ife tikanachita chiyani muola lino mzimu woyera umalozera kokha ku mawu munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu aliwonse osati gawo la mawu koma mawu aliwonse onse a iwo mawu aliwonse otuluka kuchokera mkamwa mwa mulungu ndi chimene munthu amakhalira nacho moyo iyeyo ndiye mtheradi wanu mmoyo wanu iyenso ndi nyenyezi ya kumpoto yanu inu mukudziwa ife tiyenera kukhala ndi china chake chinzake kuti chikakhazikitse mathero amakangano inu mukudziwa inalipo nthawi imene makhalidwe apatebulo ankakhazikika pa zimene mkazi ankanena ine ndikukhulupirira kuti dzina lake anali Emily Post ine ndikhoza kulakwitsa pa izo ine ndikuganiza kuti ndikulondola Emily Post ine sindikusamala kuti Emily Post anati mutenge mpeni wanu ndipo muzidyera nyemba ndi iwo amenewo anali makhalidwe chifukwa chiyani iye anali mtheradi wa makhalidwe a patebulo kumkulondola ngati iye anena kuti muzidya izo ndi manja anu inu mudya izo ndi manja anu chifukwa chiyani fuko lino linamupanga iye kukhala mtheradi kumakhalidwe a patebulo inde bwana inalipo nthawi imene Germany anali ndi mtheradi ndipo amene anali Hitler iye anali mtheradi ine sindikusamala zomwe wina aliyense anena pamene Hitler ati chitani izi inu mumachita izo iwe umayenera basi iye ndi mawu otsekera Hitler anali inalipo nthawi imene Roma anali ndi mtheradi ndipo ameneyo anali Mussolini wolamulira wankhanza munthu wina anayendetsa mofulumirirapo ndi mphindi imodzi kwa iye iye anamuombera iye mgalimoto yake ndi kumtulutsira iye panja anati ine sindinati ufulumire ndi miniti ine ndinati udzakhale uli pano pa nthawi yake telali chilichonse chimene iye amanena iwo ankayenera kuchita icho izo zimayenera kusintha iye anati akanadzalipanga dziko lonse kutembenuka ndi mawu ake ilo limatembenuka ndi mawu a mulungu inalipo nthawi imene Igupto anali ndi mtheradi nali farao ine ndinapita ku Igupto nthawi ina basi kuti ndikangoona malo amenewo ndipo iwe umayenera kukumba pansi mapazi 20 kuti ukapeze mipando ya chifumu imene iwo anakhalapo mfumu ya Roma pamene ine ndinali ku Roma ndi uko mu Igupto mwaona izo zonse zinabwelera ku fumbi la mbiri yakale chifukwa iwo unali mtundu olakwika wa mtheradi kumkulondola ndi zolakwika izo zinalephera iyo inali mitheradi yopangidwa ndi anthu ndipo mtheradi uliwonse wopangidwa ndi munthu ndicho pambana chilichonse chopangidwa ndi munthu ziyenera kupita ku fumbi izo ziyenera kupita ku fumbi ndi mtundu wolakwika totero izo zimalephera tiyangoganizani za fuko la thuli pamene ife tikhala mu vuto ngati wina wake wachita china chake Ndipo iwo nkukachizenga icho kuno mwina mwake ku bwalo la ling'ono la mzindawo. Bwalo la milandu lina la apolisi ye izo zimapitilira kumapitilira. Ndipo potsiriza izo zimakafika ku bwalo la milandu lalikulu. Tsopano bwalo la milandu lalikulu ndilo mtelaji wa fuko. Ilo limatetsa izo. Tsopano ku Canada, anzathu ochokera ku Canada akhoza kupita kuchokera ku Canada kupita kwa mfumukazi. Koma ku United States koti lalikulu. Ndiwo mtelaji. Nthawi zina ife sitimazikonda zigamulo zawo. Koma ife timayenera kuti timvere izo muli monse. Inde bwana. Ife sitimagwirizana nazo izo. Ife sitimakonda chigamulocho nthawi zina. Koma ndiwo mtheladi wa fuko lino. Fukoli lamangirizidwa kwa izo. Ndiwo mathelo a mikangano yonse. Pamene koti lalikulu linena kuti ndinolakwa. Inolakwa. Ife timayenera kukhala nazo izo. Tikapanda kutero, ife tilibe fuko. Bwanji ngati ife tikanakhala opanda chilichonse chonga icho. Ndithudi. Pali mtheladi kwa chilichonse. Pali mtheladi mu masewero a mpira. Iye woyimba kherere. Kulondola. Ndipo ngati iye anena kuti ndi chigoli, icho chimene icho chili. Zilibe kanthu zimene iwe unganene. Zimene ine ndikuganiza, omwe ine ndinaonera izo. Omwe inu munaonera izo. Izimene iye wanena. Ndi mtheladi. Ngati iye anena kuti chigoli, muyenera kuvomerezana nazo izo. Chifukwa umo ndi momwe izo ziti zilembedwere chigoli. Nanga bwanji ngati pakanakhala kuti panalibe oyimbira kherere. Tsopano ndani akanakhala olondola. Mmodzi akati ndi chigoli, winayo nkuti si chigoli. Unali mpira. Iwo unali bwanji mukadakhala ndi chisokonezo. Inu sibwenzi mutadziwa zoti muchite. Bayenera kukhala pena pake pamene mawu a wina wake azikhala wotsiriza. Amen. Ine ndikumvelera bwino kwambiri pakali pano. Ulemerero. Aleluya. Bayenera kukhala china chake chimene chili mapeto. Ine wokondwa kwambiri ndi zimenezo. Oh, tsopano pali wina wake yemwe angati ilo ndi chimo. Kapena ilo si chimo. Ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha zimenezo. Ndine wokondwa chifukwa cha mtheladi. Palibe zokangana. Palibe chifukwa chomakangana. Woyimbira kherere akati chigoli chimene icho chili. Muchilembe icho mmaganizo mwanu. Ndi chigoli. Ndikumapitirira. Pamene Mulungu anena chilichonse, umo ndi mmene izo zilili. Palibe chifukwa chomatsutsana nazo. Ndicho chimene icho chili. Iye ananena chomwecho. Iye mtheladi wa Mkhristu. Izo ndi ngati iye ali Mkhristu. Mulungu anati muzichita izi mwa njira iyi. Ndimomwe izo ziyenera kuchitikira. Popanda kukangana. Chabwino. Kunena izo zinali. Palibe kanthu za izo. Mulungu ananena chomwecho. Izo zimakhazikitsa izo. Ndiye mtheladi kwa okhulupirira weniweni. Ea. Bwanji ngati kukanakhala kuti kunalibe china chake chonga icho. Ife tikanakhala tili kuti. Kodi bwenzi a Methodist ali olondola, a Baptist, a Presbyterian, a Chilutera, kapena nchiyani chikanakhala cholondola. Mwaona. Ife bwenzi tili, ndi chifukwa chake inu, mukanakhala ndi chipwirikiti. Ndipo, ndi chifukwa chake, iwo asiya mtheladi ameneyo. Ndi chifukwa chake iwo akusochera ndi nyenyezi zina izi. Koma pali mtheladi. Payenera kukhala pali mtheladi. Payenera kukhala mtheladi. Ndipo alipo mtheladi. Iwo mawu. Ndipo zomwe ena amanena zilibe ntchito. Inde bwana. Tsopano ngati tikanapanda kukhala ndi woyimbira mpira mu masewero a mpira. Bweza aliyense akukoka tsitsi la nzake ndi kukangana ndi kumenyana. Mukuona? Chifukwa chake ife timamusowa mtheladi mu Chikhristu. Kusiya kukokana tsitsi uku ndi kukangana ndi kumenyana. Mukuona? Mawu ananena izo. Ndipo izo zikukhazikitsa izo osawonjezera kwa iwo kapena kudotsera kwa iwo. Ingo asiyani iwo momwe iwo alili. Inu mukudziwa alipo mtheladi kwa magalimoto. Iyo nyali yoyimitsa. Izi ndi chilo cha kayendedwe. Nanga bwanji ngati mawawina zapezeka kuti sizikugwira ntchito. Oh my. Kodi munayamba mwalowapo mu china chake chonga zimenezo? Ine ndinatelopo. Mosakayikira. Dalaiva aliyense zinamuchitikirapo. Nanga bwanji ngati nyali yoyimitsa iyo sikugwira ntchito. Ye aliyense bwezi akukangana. Iwo kuyendetsa kukafika pamenepo. Ndipo wina nkuti ine ndinali pano poyamba. Wina nkuti ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Ine ndiye ndina kukafika kunjito. Oh my. Akazi yao akugwedeza mabuku antumba. Ndi amuna mamenyana ndi zibakera. Ipo inu mukayankhula za chikwirikiti. Payenera kukhala antheladi. Tina chake chomati ichi ndicho cholondola. Ipo ndi zimenezo. Pamene nyali imeneyo inati muime. Zikutanthauza muime. Pamene iyo iti kazipitani. Zikutanthauza muzipita. Ngati si choncho, inu muli mavuto. Ndipo umo ndipo mwe zimakhalira moyo wa Chikristo. Alipo malo oyimira, ndipo alipo malo opitira. Mawu a Mulungu ndiwo ntheladi umenewo. Ndiye Kristo, inde Bwana. Ngati inu, ngati nyali za panseu sizikuyaka, ndiye ife timakhala ndi kudzadzana kwa magalimoto. Ndipo ine ndikuganiza ndicho chimene ife tili nacho ku mtunda uko. Ku Pentagon ya chipembedzo lero. Tadzana kwa magalimoto, kwa ozipangitsa kukhulupirira, osakhulupirira ndi chilichonse. Kudzadzana pamodzi. Inu mwangokhala ndi kudzadzana kwa magalimoto. Chifukwa chiyani? Iwo alibe ntheladi. Ena akuti chabwino ndife, ndife ntheladi. Wina yankuti ndife ntheladi. Mulungu ndiye ntheladi. Iye anati mole ntheladi uliwonse, osiyana ndi wanga, ukhale wabodza, wanga ndi choonadi. Chotero pali ntheladi kwa Chikristu. Iwo mapeto amakangano onse. Baibulo linanena chomwecho. Izo zimalipangitsa ilo kukhala lolondola. Inde Bwana. Bayenera kukhala ntheladi mu chilichonse. Ena chimodzimodzi monga mipingo lero. Mipingo yambiri ili ndi ntheladi wawo. Uliwonse uli ndi wake wake. China chake chofanana ndi masiku awo weruza. Munthu aliyense ankachita momwe iye. Anka ganizira kuti zinali zolondola. Koma izo sizoona. Mwaona. Apo ndi pamene mawu a Mulungu ndi aneneri panali palibepo. Mawu ndiyo ntheradi. Iwo amakhala ndi ntheradi wawo wawo. Aliyense kumanena kuti iwo ndi choonadi ndi njira. Ife, ife choonadi ndi njira. Koma Yesu anati, iye ndiye choonadi ndi njira. Choonadi njira ndi kuwala. Kulondola uko. Chabwino. Ye iye ali mawu. Kotero. Ndi umenewo ntheradi. Ndipo ntheradi yachipembedzo palibe kanthu kwa izo. Nzolakwika zisiyeni izo zizipita. Tsopano munthu amachita zolondola nkupenya kwake komwe. Koma Mulungu ali nayo njira yoti iye azichitira izo. Mwaona. Pamene Mulungu ndi mawu ake ndi aneneri ake ankasowa. Munthu aliyense ankachita monga momwe iye ankafunira kuti azichitira. Ndipo ndi chimene chakhala mu tsiku lino. Aliyense amati, ine ndi wa ichi. Kodi ndinu Mkristu? Ndine wa Presbyterian. Kodi ndinu Mkristu? Ine ndikukufunsani inu. Tsikana wina anati, ine ndikupangitsani inu kuti mumvetsetse. Ine ndimayatsa kandulo usiku uliwonse. Bambo wina anati, munzere wa pempero. Ine ndinamufunsa iye ngati iye anali Mkristu. Anati, ndine wa Chimerika. Inu mukupangiranji ngati izo zili ndi chilichonse chochita ndi icho. Mwaona. Iwo amangirizidwa kwa fuko. Winayo wamangirizidwa kwa bungwe. Miambo. Koma Mkristu. Amatanthauza wonga Kristu. Ndipo njira yokhayo imene iwe ungakhalire wonga Kristu. Ndikuti mawu akhale mwa iwe. Ndicho chodalirapo. Ine ndinazionapo izi ine ndisanatembenuke. Ndipo ndine wokondwa kuti Mulungu anandigwira ine mpingo usanatero. Chotero. Ine ndinadziwa pamene ine. Mtumiki wabwino wa Baptist, Bale Naylor. Iye ali mu ulemerero lero. Iye anabwera uko. Iye anayankhula ndi ine. Ndipo alipo anthu ambiri amene anayankhula ndi ine. Pamene ine ndinkayesetsa kuti ndimupeze Mulungu. Mulaliki wa Seventh Day Adventist. Ankafuna kuti ine ndijoinane nawo. Ndi zina zotero. Koma ine ndinaona kuti ngati ine nditi ndikhale Mkristu. Ine sibwezi ndikuti tsopano ndine wa Seventh Day Adventist. Tsopano izo zonse nzabwino. Ndine wa Baptist. Izo nzabwino. Koma ine ndimayenera kukhala ndi china chake chotsimikizika pang'ono kuposa chimenecho. Ine sindimatha kudalira. Chifukwa aliyense anali akusintha-sintha. Ine ndinaganiza. Alipo wina wake kwina kwake. Iwe uyenera kukhala ndi china chake chimene chili choona. Kwina kwake. Chotero ine ndinkasowa ntheradi. Chotero ine ndinatenga mmodzi. Mawu a Mulungu. Chotero ine ndinawerenga mu mawu kuti iye ali mawu. Yohane Woyera 1. Ndipo pa ntheradi uyu ine ndidzamangapo mpingo wanga. So I took him at his word. Yotelo ine, inamutenga iye pa mawu ake, chifungulutso 22:19 anati. Aliyense amene ati adzachotse mawu amodzi mwa awa. kapena kuonjezera mawu amodzi kwa iwo. Ndiwo mtheradi, ndiwo mapeto a mikangano yonse. Uyu ndiye mtheradi, aliyense amene adzachotsa chilichonse kwa iwo, kapena kudzaonjezera chilichonse kwa iwo. Mulungu anati, ine ndidzangochotsa gawo lake mu buku la moyo. Kotero ilo liyenera kukhala mtheradi. Ndipo Yesu ananena kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse. Ndiye ine ndinadziwa ichi, mawu onse ayenera kukhala, anati, langizo pa langizo ndi nzere pa nzere, ndimomwe ilo liyenera kubwelera chimodzimodzi monga momwe ilo linalembedwera. Kenako iye anati, ngati inu mudzakhala mwa ine, iye ndi mawu, mawu anga akakhala mwa ine, inu mukhoza kudzapempha chimene mukufuna. Ine ndinadziwa ndiye ngati Chikhristu chinali mawu a Mulungu, ndipo iye anali mawu. Ndipo pakuwavomereza mawu, mawu ankakhala moyo kudzera mwa iye, ndiye ine ndinadziwa. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, mupemphe chimene inu mukufuna. Ndipo ngati inu muli mu mawu ndi gawo la mawu, inu mudzangopempha chimene mawu akukuwuzani inu kuti mupemphe. Mukadzalidziwa tsiku limene inu mukukhalamo, zikadzatero ndipo muzidzapempha moyenera. Ndiye chotero tibwerere kufunziro kupangitsa kuyankhula tsopano za ndekha izi. Koma ine ndamangirizidwa, ine ndamangirizidwa kwa Yesu Khristu, kwa iye mwa mawu ake. Iye ali mtheradi wanga. Ine ndinapeza kuti zipembedzo zonse izi ndi zinthu zinali ndi mtheradi wawo. China chilichonse, china chilichonse, iwo ali ndi mtheradi wawo. Akatolika, pamene papa ameneyo anena china chake, ndi chimenecho. Ndiye mtheradi wa mpingo wa Katolika. Ine sindikusamala zomwe wansembe anena, zomwe bishop anena, zomwe cardinal anena. Pamene papa anena izo, izimenezo basi. Ndiye mtheradi, ndizo molondola. Mumpingo wa Methodist ndi zambiri za zipembedzo za Chiprotestant. Zomwe bishop anena, iwo mtheradi, ndizo zonse. Chimene kachikhulupiriro kakunena, ndizo mtheradi. Mwa achipentekoste, ndi zimene woyang'anira wamkulu anena. Kaya inu mukhala naye munthu uyu ku chitsitsimutso kapena ayi, iye mtheradi. Inu mukatsutsana ndi mawu ake, amakuthamangitsirani kunja kwa bungwero. Mwaona, mawu samalabadiridwa mkomwe. Mukuona, inu mumamvera mitheradi iyi, uliwonse umakhala ndi mtheradi wake omwe. Koma inu mukudziwa, ine sindikunena izi mosinjirira. Ine ndikunena izo moona. Ine ndikumverera monga momwe Paulo ankachitira, pamene iye ananena mu machitidwe 2024. Palibe chilichonse cha zinthu izi chimandisuntha ine. Ine ndatsimikisika mtima kuti ndisadziwe kanthu pakati panu, koma Yesu Khristu ndipo iye wopachikidwayo. Ine sindikudandaula ndi mitheradi iyi, kaya ndi papa, bishopu, kapena oyang'anira wamkulu, kapena wauphungu, kapena kachitidwe, kapena chilichonse chimene chili. Palibe chimodzi cha zinthu izi chimandisuntha ine. Ine sindikusamala ngati iwo angati chabwino, ife sitingama izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Ine ndatsimikiza kuti ndisadziwe kanthu koma Yesu Khristu, mawu ake akuonetseredwa pakati pathu. Ndine womangirizidwa kwa iwo. Ndiye nangula wanga, ine ndazikika mwa iwo. Kuyambira ine, Paulo anati, kuyambira pamene ine ndinakumana naye iye panjira, ine ndatembenuka, ine nda iye anandiwongola ine. Mai, momwe iye anandiwongolera ine, ndi kuwongoka bwanji pamene iye anakuchita pa ine. Koma kuyambira pamene iye anandiwongola ine ndinamangirizidwa kwa iwo. Ine ndinawaona mawu kuti anali chonadi. Chilichonse chotsutsana ndi iwo chinali cholakwika. Inu mukudziwa chiyani? Iye anali ndi cholinga pondipulumutsa ine. Iye anali ndi cholinga pokupulumutsani inu. Ndipo ine ndatsimikizika mwa chifuniro chake kuti ndizichita chifuniro chake. Chifukwa chimene iye anachitira zimenezo, ine sindikudziwa chifukwa chimene iye anachitira izo. Osati kuonjezera kwa iwo kapena kuchotsapo kwa iwo, monga ine ndinanenera chivumbulutso 22:19 anati, musamachite izo. Ngati iye ali mtheradi wathu, izo sizingakhale mwa njira ina. Palibe njira yoti izo zingakhale mosiyana. Iye ayenera kukhala mtheradi, mawu otsiriza. Inu mukudziwa analipo mamiliyoni mu tchimo pamene ine ndinapulumutsidwa. Iye anali ndi cholinga pondipulumutsa ine. Ndine chonsa vetsetseka pakati pa abale nthawi zambiri. Ndimakhulupirira mu kukonzedweratu, mbewu ya serpenti, ubatizo mu dzina la Yesu Khristu ndi zinthu zina zonse izi zomwe zimaoneka kuti zili ndi masomphenya ndi mphamvu ya Khristu inabwereranso. Ndi kudzudzula mabungwe ndi zinthu, ndine chosa mvetsetseka. Koma iye anali ndi chifukwa choti andipulumutse ine, cholinga chochitira izo. Iye anandipulumutsa ine pamene kunali mamiliyoni ayena mu tchimo. Koma iye anandipulumutsa ine pa zifukwa zina. Panali anthu ophunzira, panali anthu anzeru, panali azaumulungu, panali mabishopu ndi madokotala ndi zina zotero m'munda. Pamene iye anandipulumutsa ine, koma iye anandipulumutsa ine pa chifukwa china. Ndipo ine ndikuwaona mawu ali mtherali. Ndipo ine ndamangirizidwa kwa iwo. Ndipo ndatsimikiza kuti ine sindidzadziwa china chilichonse koma Yesu Khristu, ndipo iye wopachikidwayo. Iye anali ndi cholinga cha izo, ndipo ine ndatsimikiza kuti ndigwire cholinga chimenecho. Zilibe kanthu zomwe wina anganene, ine sindimawasala iwo kapena kuwanyozetsa iwo, koma ine ndikudziwa chimene ndamangirizidwirako. Iye ankandifuna ine monga chonchi. Iye anali nane ine monga chonchi. Ine ndinapangidwa chomwecho ndi cholinga. Ine ndimayenera kuti ndipangidwe ndi makhalidwe onse awa ndi zina zotero ndi zosawerengedwa zonse izi kotero kuti iye akhoze kuzikumba izo mwa ine. Anayika china chake mmenemo. Amenewo anali mawu ake. Ndipo ine ndatsimikiza ine sindidzadziwa china chilichonse koma Khristu. Imfa ya Khristu inali mtheladi. Uwo unali mtheladi. Iyo inali mathelo a mantha onse kwa iwo amene ankayiopa imfa. Imfa yake ndi mtheladi ndiye. Anthu amaopa imfa. Ngakhale Yobu ankaopa imfa. Koma pamene iye anadzaona masomphenya, iye anadziwa kuti chilichonse chapita. Banja lake, ake, ana ake, ngakhale mkazi wake anamuukira iye chifukwa kwake, kununkha kwake, kwa zake, kwa zithupsa zake. Iye amakhala kunja kwa nyumba yake pa mulu wa pulusa, akukhula zake, zithupsa zake. Ndipo mpaka kuti mkazi wake anati, chifukwa chiyani iwe, sukumutukwana Mulungu ndi kufa imfa. Iye anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Ukuona? Iye pamene Elihu anayankhula naye iye, ena a masiku awa, ine ndikufuna kuti ndidzakusweleni dzina limenelo Elihu. Ndi kudzakusonyezani inu kuti anali Khristu. Pamene iye anali ndi chikhalidwe ichi, ndipo chilichonse chinali chisakumuyendera iye bwino. Kenako iye anaona masomphenya a mmodzi wolungamayo. Iye ankafuna kuti amupeze munthu yemwe akanakhoza kumuyimira iye pakati, kuyika manja ake pa munthu ochimwa ndi Mulungu woyera, ndi kuyima pa njirayo. Ndipo Mulungu anamulola iye kuti azione izo zaka 4,000 kutali. Iwo unali mtheladi wake. Iye anadzuka, ndipo anazigwedeza yekha. Haleluya! Pamene munthu akuopa kufa, imirirani ndi kuzigwedeza nokha. Yang'anani mu mawu ndipo muone chimene masomphenya a Mulungu ali. Iye anaona masomphenya amenewo, iye anati, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo pa masiku otsiriza, iye adzayima pa dziko lapansi lino. Ndipo ine ndikudzimangirira ndekha kwa ine. Ngakhale mphutsi zapakhungu ziwononga thupi ili. Komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu. Amene ine ndidzamuona ndekha. Ine ndamangirizika kwa izo. Iye anati. Iye anaziona izo. Ilo linali lonjezo la Mulungu. Iye anayang'ana kupyolera malamulo a chilengedwe. Pamene ine ndinali kukuwuzani inu za kupitirizika kwa lamulo la chilengedwe, kupitirizika kwa mawu, kupitirizika kwa zochitika za Mulungu. Chilichonse ndi kupitirizika. Iye anali atafunsa mu Yobu 14, iye anati, mtengo umakhala ndi chiyembekezo ngati iwo wafa, duwa ngati ilo lifa, ndi zina zotero. Koma anati, munthu amagona pansi napereka nzimu, iye amatha, ana ake amuna amabwera kudzamulemekeza iye, iye samazindikira izo. Kenako, iye anati, ngati inu mudzandibisa ine m'manda, ndibiseni ine kutali, ndipo mukandisunge ine m'malo obisika. Kufikira ukali wanu utapita, iye ankachita mantha ndi imfa. Koma pamene iye anaonera anthu, wokhala mneneri anaona chiukitsiro cha Yesu Khristu, iye anafuula mokweza, muomboli wanga ali moyo. Penyani, Ye anamucha iye muomboli. Penyani, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi. Ngakhale mphutsi za khungu langa zitaononga thupili, komabe mu thupi langa ndidzamuona Mulungu. Mulungu ndi muomboli anali chinthu chomwechomwecho. Mulungu ndi munthu anapangidwa mmodzi. Ine ndidzamuona Mulungu, yemwe ine ndidzamuona ndekha, maso anga adzamuona. Ndipo osati wina. Amen. Osati wina aliyense koma muomboli ameneyo. Mulungu ndi yemwe maso anga adzamuone. Iye ndi mteradi. Iye ali mteradi. Iye amachotsa mantha onse a imfa. Iye amachotsa mantha onse. Mu Hebrew mudu watu ndime ya 14 ndi ya 15. Penyani. Iye anatenga maonekedwe a munthu kuti adzafe monga munthu kwa onse. Iye anatenga maonekedwe a munthu muomboli uyu. Anabwera pansi ndipo anadzapangidwa munthu kuti iye akhoze kufa. Munthu mmodziyo chifukwa cha anthu onse. Oh, iye anachita motani izo? Kodi Mulungu anakhala munthu chifukwa chiyani? Kuti adzalipire chilango cha munthu. Koma mmawa wa Easter, iye anadzatulukira ndi mafungulo a imfa, hade ndi manda. Amen. Mulungu yemwe anakhoza kufa pa mtanda, ndipo manda sakanakhoza kumugwira iye. Palibe gehena sikanakhoza kumugwira iye. Palibe chimene chikanakhoza kumugwira iye. Iye anauka. Iye anali ndi mafungulo. Iye anauka. Gonjetsi. Chifukwa iye anagonjetsa zonse. Imfa, gehena, manda. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anagonjetsa matenda. Iye anagonjetsa chilichonse. Iye anagonjetsa za matsenga. Iye anagonjetsa chilichonse chimene chinali choti chidzagonjetsedwe. Ndipo anatuluka nayo imfa, hade ndi manda, mafungulo akulira pa mbali yake. Ndipo anakwera mmwamba, ndipo anapereka mphatso kwa anthu. Ndipo anabweranso pa tsiku la Pentecoste. Ndipo anadzapereka iwo kwa Petro, kwa mpingo. Amen. Iye ali mteradi wathu, mantha onse a imfa, chifukwa iye ali moyo, ifenso tili moyo. Aroma 8:1, chifukwa chake popeza tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro, ife tikhala ndi mtendere ndi Mulungu, mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ife tikupeza kuti, ine ndikukhulupirira uyo ndi Aroma 5, ife tikupeza, ndipo iye ndiye chilungamo chathu. Mulungu anamuukitsa iye pa tsiku lachitatu kuti adzalungamitse chikhulupiriro chathu, kuti ife tizikhulupirira izo. Ndipo iye anamuukitsa iye kuti adzalungamitse chikhulupiriro chathu. Kodi iye anachita chiyani ndiye? Iye anamutumizanso iye wolungamitsayo, chifukwa chikhulupiriro chathu chimakhulupirira izo. Mzimu Woyera, Khristu, unabwera mwa izo kwa kulungamitsidwa kwathu, chifukwa ife tauka kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Ndipo tsopano ife ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu, tikukhala mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Anatilungamitsa ife ndi chiukitsiro chake. Izo zimatipatsa ife kulungamitsidwa, kudziwa ndi chikole cha chipulumutso chathu mkati mwa ife tsopano. Moyo omwewo wa Khristu ukugunda mwa ife, ndipo ndiye zingatheke bwanji kuwakana mawu. Chimene iye ndi mawu amene amatipatsa ife chitsimikizo ichi. Mzimu Woyera uli pamenepo. Ndi chiyani iwo? Iwo ndi nyenyezi ya kumpoto ija. Khristu ndiye nyenyezi ya kumpoto ija. Ndipo Mzimu Woyera ndi kulungamitsidwa kumeneko, kumene kumamulozera wokhulupirira molunjika komwe kunyenyezi ya kumpoto. Kulondola. Mzimu Woyera nthawi zonse udzakulozerani ku mawu. Ngati iwo ukulozerani kukachikhulupiriro kapena chipembedzo, iwo si Mzimu Woyera. Iye sangakhoze kuchita zimenezo. Kukulozerani kutali ndi mawu ake. Pamene iye anafa kuti adzatsimikizire mawu amenewo, ndi kuwapanga mawu amenewo kukhala chenicheni. Amen. Iye anafa ndi cholinga chakuti iye adzakhoze kubwera iye mwini mu mawu amenewo. Iye ndi moyo ofulumizitsa, kumene umawapangitsa mawu amenewo kukhalanso moyo. Chimenecho chinali cholinga chake kuti afe, kuti iye adzathe kudzionetserabe yekha kudzera mu mpingo wake, ndi kudzawapanga mawu aliwonse kudutsa mu mbado uliwonse, azichita ndende ndi basi momwe iwo amayenera kuti azichitira. Iye ndi mphamvu za zimango. Zimango za mpingo, ndi chiyani izo? Atumwi, aneneri, aphunzitsi, ndiye naotero. Ndipo iye ndi mphamvu zomwe zima gwira nchito zimenezo. Ndipo ima endetsedwa ndi mphamvu ina yake, yomwe ima chedwa ngati, ye ndiye moto umene umayatsa gasi. Ye ndi moto umene uli muchipinda cho yatsira moto. Kuti pamene gasi mau atsanuliridwa mchipinda cho yatsira moto chija. Ye ndi amene amayatsa moto. Ye ndi yemwe amatsimikizira izo. Ye ndiye mphamvu ya chiukitsiro. Ye ndi Mulungu. Ye ndi moto. Jimene iye ali. Popanda kututsana. Anatero Timoteo yamba 3:16. Chachikulu ndicho chinsinsi cha Mulungu. Pakuti Mulungu anaonetseledwa muthupi. Anaonedwa ndi angelo. Analandilidwa mu ulemerero. Iye anali Mulungu. Anabwera kuti adzatenge malo a ochimwa. Inde Bwana. Ndipo pamene iye Mulungu anamuukitsa iye pa tsiku la chitatu. Zinali kwa kulungamitsidwa kwathu. Choncho anakwezedwa ku dzanja la manja la ukulu wa kumwamba. Iye ndi wopembedzera kuti azipanga mapembedzero pa zathu. Chifukwa cha zifoko zathu. Pamene ife tivomereza izo kwa iye ndi kufa kwa ifeni, kwaikanso mawu ake mwa ife. Lonjezo. Ndipo chikhulupiriro chathu chimapangitsa mawu amenewo kukhala amoyo, chifukwa Kristu ali mwa ife, ofulumizitsa ku mawu. Momwe ine ndikukhumbira kuti mpingo ukanaziona izo, mikangano yonse ndi ndewu zikanatha. Limenelo lingakhale bwalo lalikulu la milandu, ndiyo nyenyezi ya kumpoto. Haleluya. Ndiwo mathelo a makangano onse. Ndiko kutha kwa mafunso onse. Ndiwo mathelo a chilichonse. Mulungu ananena chomwecho. Ndiwo mtheladi. Mudzimangirize nokha kwa iwo. Paulo anati palibe kalikonse lero, palibe kalikonse mtsogolo. Imfa, matenda, umaliseche, zoopya. Palibe chimene chingatilekanitse ife kwa icho. Ife tidzimangirira ku mtheladi. Anati kwa ine kukhala ndi moyo ndi Kristu. Ndipo kufa ndi phindu. Palibe china chimene chimagwira koma icho pamenepo. Chimenecho ndicho mtheladi. Iye ndi mtheladi wathu chifukwa ife tili nacho chitsimikizo cha chiukitsiro. Chifukwa iye anaukitsidwa mwa ife. Kodi ife tikudziwa bwanji. Iye akukhala moyo. Iye akuchita ndendende zimene iye ankachita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Iye ndi lawi la moto lomwelo, ife tili nacho chithunzi chake pamenepo. Iye ndiye mwe uja mu mpingo. Iye ali pano lero, ndipo mutubiri iye akuchita ndi kumachita chimodzi-modzi monga iye ankachitira nthawi imeneyo. Ngati moyo wa nthambi ya mavwende utayikidwa mu dzungu, iwo sungabale dzungu lina. Iwo singakhonze. Chifukwa iwo adzakhala mavwende. Pakuti moyo uli mmenemo ndi mavwende. Ndipo ngati anga inu mukakhala mwa ine, ndipo mawu anga nkukhala mwa inu, inu mupemphe chimene inu mukufuna, inu mudzakhala ndi mavwende. Amen. Mtheladi, ine ndikudziwa ndichoonadi. Ine ndamangiriza moyo wanga muzimenezo, ndipo ine ndikudziwa kuti ndichoonadi. Mawu a Mulungu. Iye ndiye mtheladi wathu. Atesalonika wachiwiri mudu wathu, ife tinawerenga zimenezo. Ife tidzakwatulidwa limodzi ndi okondedwa athu, tukakomana ndi iye mu mlengalenga. Oh, momwe mtima wanga umagundira kumawu aliwonse mu buku lake. Amen. Mulungu anati ife tidzakwatulidwira mu mlengalenga, tukakomana ndi okondedwa athu. Amen. Ananena mawu pansi mu mtima mwanga. Pakuti mawu ali mmenemo. Ine ndawabisa mawu anu mu mtima mwanga Ambuye, kuti ine ndisa chimwire inu. Ine ndimazimanga izo pa zala zanga, pa chikhomo cha kama wanga. Inu nthawi zonse mumakhala patsogolo panga. Ine sindidzasunthidwa. Angakhale ndiyende mchigwa cha mthunzi wa imfa, ine sindidzaomba choyipa chilichonse. Pakuti inu ndinu mtheladi wanga. Ine ndidzapita kuphyola kumeneko, ndipo inu mudzandikokera ine kunja. Ndikapita m'madzi akuya a chombo changa, inu mudzatelo. Ndinu nangula wanga. Amen. Inu muli kuseli kwa chophimba pamenepo. Ndinu yemwe mudzanditsogolera ine kutulutsa mu mkuno. Ndinu mmodzi mudzakhale kumeneko, nangula wanga mu ulemerero. Pamene ine ndidzatsikira ku mithunzi ya chigwa, mithunzi ya imfa. Pamene ine ndidzafika ku Yorodani. Pamene ine ndiyenera ndidzawoloke. Iye ali mteladi wanga. Inenda mandirizima kwa ugiti bayo kutsija linalo. Iye atandikwa kwa ine kundidutsitsa madzi opsa. Ine sinditsaopa choipa chilichonse. Pakuti inu muli ndi ine. Amen. Lolani mikundo iombe. Moyo imfa chilichonse chomwe chili. Palibe chimene chidzandilekanitsa. Ine ndamangirizidwa ku chikhomo chimenecho. Chikhomo chimenecho chimagwira icho. Chimagwira mkati mwacho phimba icho chinazikika icho chinazikika kwa Mulungu kutali uko icho chinazikika pa mtima wanga mzimu woyera ndi umene umandikondowezera ine kulonjezo limenero ine ndine osati ine ndidzakhala ine ndinali ine tsiku lina ndidzakhala ine ndine chiukitsiro ndi moyo atero Mulungu iye amene akhulupirira mwa ine angakhale iye anafa komabe iye adzakhala ndi moyo ndipo aliyense yemwe akhala moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse mulole imfa ichite chilichonse chomwe ikufuna iyo sidzandivutitsa ine chifukwa ndine wokakamizika ndine wokakamizika kuti ngakhale mmatenda amene angandipenge ine kapena chipolopolo cha mfuti tsiku lina chikhoza kunditenga ine ine sindikudziwa chimene chiti chidzakhale zikupanga kusiyana kwanji kwa ine pakuti kwa ine kukhala ndi moyo ndi Kristu ndipo kufa ndi phindu oh my chifukwa ine ndatsimikizika kuti ndi kumudziwa iye wakhala kutsidya kwa mtsinje wa imfa kumene iye ati adzandikokere ine kulowa mukukhalapo kwake tsiku lina kulungamitsidwa ndi chilungamo chake kuti ine ndavomereza za imfa yake pa mtanda Mulungu atasandulika thupi pakati pathu akadali thupi mwa ife akadali mzimu mu thupi lathu amen iye ndiye mtheladi wanga iye ndi zonse zanga chilichonse kunja kwa izo palibe chilichonse mmanja mwanga chimene ine ndikubweretsa ine sindikudziwa china chilichonse kupatula Kristu ndi iye wopachikidwayo sindikufuna kumva china chilichonse koma Kristu ndi iye wopachikidwayo mtima wanga umati amen kwa lililonse la lonjezo lake ndichifukwa chake ine ndikudziwa kuti mzimu wake woyera ndi kampasi iwo umandilondolera ine kumawu. Palibe amodzi amasomphenya amenewo anayamba anenapo chilichonse kwa ine, koma chimene chinali cholondola mu mawu. Oh, ndikumene ine ndinapeza chitsimikiziro changa mbale. Usiku uja pamene iye anandiuza ine za izo, ine ndawaona masomphenya amenewo. Ndipo ine ndikuitanira chelu chanu kodi masomphenya amenewo anayamba anenapo chilichonse chimene chinali chosiyana ndi mawu. Palibe nthawi imene anayamba alakwitsapo fukwa chiyani ndi Mulungu ndicho chikhomo changa ndipo ine ndikudziwa mmawa wina masomphenya ine ndinawaona wokondedwa anga kutsidya kwa mtsinje kutaliko ali kumeneko ine ndikupita ku dziko lolonjezedwa ilo ine ndiyenera ndidzakakomane nawo kumeneko tsiku lina inde ndithudi iye ndi mtheladi wanga iye ndiye dzuwa langa iye ndi moyo wanga iye ndiye chikhomo changa nyenyezi yanga ya kumpoto iye ali zonse zomwe ine ndikanaganiza kuti angakhale iye ali zimenezo kwa ine iye ndi moyo wanga zipembedzo kwa ine sindikupweteka kumbelera kwanu ine sindikufuna kuti ndichite zimenezo koma mawu ali ngati lupanga lakuthwa konse konse iwo sangakhoze kukankha popanda kudula mwaona makamaka pamene iwo akudula mu mdima zindikirani zipembedzo zili ngati nyenyezi zina izo zimasuntha ndi kutembenuka kwa dziko kukulondola mbali iliyonse kumene dziko likulowera iwo amawalola akazi awo azidula tsitsi lawo azivala zazifupi ndi china chilichonse izo zimangosuntha ndi Hollywood ndi china chilichonse koma mbale icho chikadali choonadi panobe mawu osasunthika wa Mulungu wa moyo akadali choonadi ndi mtheladi wanga chimene iwo anena ndi choonadi kaya chipembedzo chisunthire kulikonse kumene iwo akukufuna iwo akufuna kunyozetsa dzina la Yesu Kristu ndi udindo izo zili ndi iwo koma kwa ine palibe dzina lina pansi pakumwamba lapatsidwa pakati pa anthu limene inu muyenera kupulumutsidwa nalo kwa ine amenewo ndi mawu a maziko apo ndi pamene mwala wapangodya uli ine sindikufuna kusuntha ndi chipembedzo chilichonse ine ndili nayo kampasi yanga mkati mwanga mzimu woyera umandilozera ine molunjika kumene kuntheradi pakuti zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu anga sadzapita konse ndipo ine ndawabisa iwo mu mtima mwanga ndipo mzimu woyera wandilozera ine kumene kwa iwo ine ndatsimikizika kuti ndisadziwe kanthu kalikonse iwo ndiwo ntheradi wanga mungolola izo zikhale monga chomwecho umo ndi mmene ine ndikuzifunira izo oh my tsopano mbale mulongo pangani ntheradi wanu mwa iye inde bwana munthawi ya mavuto ine ndinali nayo kuno osati kale litali ndinataya mkazi ana chilichonse wina wake ananena kwa ine anati kodi inu munasunga chipembedzo chanu ine ndinati ayi icho chinandisunga ine mukuona mwaona ine ndinali naye ntheradi kudziwa kuti tsiku lina ine ndidzawaonanso iwo kachiwiri amen ine sindikanazikwanitsa izo ngati ndikanapanda kukhala ndi ntheradi ameneyo izo zinapanga kusiyana mwa ine kumene ine ndinamangirizidwako chifukwa ine ndinadziwa kuti ine ndidzawaonanso iwo kachiwiri tsopano mwachisomo ine ndamangirizidwa kwa iye yemwe anati ine ndine osati ine ndinali ine ndine nthawi zonse wopezeka nthawi zonse wodzi wodziwa zonse wamphamvu zonse wopanda malire kuti iye si ine ndinali ine ndine iye akadali chiukitsiro iye akadali nyenyezi yakumpoto iye akadali chilichonse kwa ine mose anali ndi ntheradi pamene iye anakumana ndi chitsamba chonyeka chija chimenecho chinali ntheradi kwa iye pamene yoswa oh inu mukudziwa nthawi zina pamene iwe utenga ntheradi ntheradi adzakutsogolera iwe ku chododometsa uku nkulondola inde chododometsa ndi china chake chenicheni koma icho sichingakhoze kufotokozedwa icho ndi chododometsa pamene yoswa anayima pamenepo ndipo naona kuti iye anali ndi chosowa mulungu anali atamutuma iye kuti apite kumeneko ndi kukatenga dziko limenelo kukawakwapula anthu onsewo ndi kukamuyika israeli mdzikolo ndipo tsiku lina ankhondo analondoleledwa ndi kunja mdziko ndipo ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa iye anadziwa kuti iye anali atawakwapula iwo bola ngati atawaphulitsa iwo chotero pamene iye anatero dzuwa linali likukalowa ndipo yoswa anali atamangirizidwa ku ntheradi mawu a mulungu mlengi iye anali atamangirizidwa ku ntchito imene ankayenera kuichita amen nthawi zina sizimakhala zosangalatsa kuchita izo iwe umayenera kuvulaza kumvelera kudula ndi kuwaza koma ndi mtheradi iye anali ndi chosowa iye anali dzuwa iwe uime nji mmwamba mwezi iwe ukhale pomwepo ndipo kwa maola 24 ilo linayima nji kukamba za chododometsa koma iye anali atamangirizidwa mtheradi ndi kutumidwa inde ndithu mulungu anali atamutuma iye yohane anali wotsimikiza kuti adzayiona nkhunda pamene iyo izidzabwera pa iye pamene ine ndinaona lawi la moto lija monga paulo pa njira ya ku damasiko ine ndinadziwa kuti uwo unali mtheradi wa mulungu kunali kukubwera chitsitsimutso chimene chinali choti chidzasese mayiko ine ndinadziwa kuti iwo ukanati utsogolere kudza kwa chiwiri kwa yesu khristu ndipo ine ndikukhulupirirabe izo lero ndi ntheradi wanga khale chinali chododometsa zedidi icho chinali chododometsa kuti lawi la moto lipachikike pamenepo mu mlengalenga ndipo mapepala ndi chilichonse zikujambula chithunzi cha ilo icho chinali chododometsa tsiku lina pa marichi 15 kapena may 15 ine ndikukhulupirira ayi marichi 15 chaka cha thachi pamene miyezi itatu kapena inayi zisanachitike mabwana ndi nthawi yanji ino anati ife tikanadzapita kumeneko ndipo angelo asanu ndi awiri anakakakomana ndi kubwererako ndipo buku la zisindikizo zisanu ndi ziwiri lidzatsegulidwa ndipo nditayimapo pomwe ndi mbale Fred Softman yemwe wangonena kumene amen pamenepo nditayima pamenepo pafupi ndi iye bwanji ine ndinawawuza iwo padzakhala phokoso limene liti lidzagwedeze dziko ndipo ine ndinati zidzakakhala kumeneko ndi pakuti atero ambuye izo zili pa matepi kuchokera ku Phoenix njira yonse kuzungulira ndizo pakuti atero ambuye tsiku lina nditayima pamenepo ndikuchotsa chisoso kapena tizisoso tating'ono kuzichotsa pa miyendo yanga monga izo zinali pamenepo angelo asanu ndi awiri amenewo anatulukira kuchokera mu mlengalenga ndipo anadzagwedeza pamalopo paka miyala yolemera mapaundi 50 kapena 60 inagudubuzikira mmusi mwa phiriro. Pamenepo panadzayima angelo asanu ndi awiri atayima pamenepo anandilamulira ine kuti ndibwelere ndi kukabweretsa mauthenga awa. Ndipo anati mmodzi ndi mmodzi iwo azidzakumana nane ndi kumandiuza zomwe zimachitika. Ndipo izo zinachitika ndende mwa njira imeneyo. Ndipo pamene iwo anakwera mokwera mwamba monga choncho anapita miles sate mwamba mumlengalenga. Ndipo pa tsiku lomwelo iwo anajambula chitunzi cha iwo science inatero. Ndipo chinapita kuzungulira dziko ndi chododometsa koma icho chinali mtheradi. Izo zinandipanga ine motinitsa mwa Yesu Kristu kupiringiza moyo wanga mwa iye. Ine ndikudziwa kuti izo zinaoneka za chilendo hawi zonse zimatero. Chinali chododometsa kwa Paulo kukumana ndi Yesu pa njira wa ku Damasiko. Zimakhala chododometsa pamene Mulungu asintha mtima wakuda wa ochimwa ndi kutsuka iwo kukhala oyera mu magazi ake omwe. Chimakhala chododometsa ndithudi. Kodi inu mumakhulupirira mu chododometsa? Ndipo chododometsa chimenecho ngati chili molingana ndi mawu a Mulungu, icho chikhoza kukhala mtheradi wanu. Kutembenuka kwa Paulo chinali chododometsa ndipo kunadzakhala mtheradi wake. Ndikukumbukira kuno nthawi ina kale ine ndinali nditakhala ndi wazamankhwala wachikulire ndipo ife tinali tikuyankhulana mu malo ang'ono. Iye anati, "Mbale Branham, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake." Ndipo iye anali wa Baptist iye mwini. Iye anati, "Kodi inu mumakhulupirira mu chododometsa?" Ine ndinati, "Zedi, ndithudi ndimatero." Anati, "Ine sindingamuuze izi wina aliyense koma inuyo." Anati, "Koma ine ndikudziwa kuti mumakhulupirira izi." Iye anati, "Pa nthawi ya kugwa kwa chuma," anati, "iwo amayenera kukhala ndi chilolezo kuchokera kuboma kuti apeze mankhwala odwala." Ndipo anati, "Tsiku lina ine ndinali nditakhala kumbuyo kuno mu sitolo ya mankhwala." Anati, "Mwana wanga anali kuyembekezera makasitomala." Ndipo anati, "Ine ndinaona mkazi anadzalowa." Anati, "Iye anali, iwe umatha kuona kuti abereka nthawi yomweyo." Ndipo anati, "Kanthu kakang'onoko kamalephera ngakhale kuti kayime." Ndipo mwamuna wake anali atavala mosakhala bwino, awiri onse aiwo. Ndipo iye anatsamira mbali ya kauntala. Ndipo iye anapita pamenepo ndipo anakamufunsa mwana wanga. Iye anati, "Ine ndili ndi malangizo apa ochokera kwa adokotala." Iye anati, "Kodi inu mungandilembere ine kuti ndimutengere mkazi wanga ku nyumba?" Iye anati, "Ine ndinayesera kuti iye ayime mu mzere umenewo tangoyang'ana kumunsi kwa nsewuwo." Pamenepo iye anati, "Iwo adzakhala maola 4 kapena 5. Ndipo anati, "Iye sangathe kuyima tsopano, inu mukukhoza kuona." Ndipo mnyamatayo anati, "Bwana, ine sindingathe kuchita zimenezo." Iye anati, "Ndiyenera kukhala ndi chilolezo chimenecho poyamba." Anati, "Chifukwa ine sindingathe kuchita zimenezo. Izo ndizotsutsana ndi malamulo." Ndipo anati, abambo ake anati iwo anali atakhala kumbuyo uko akumvetsera aone zimene nyamatayo ananena. Ndipo iye anati, "Miniti yokha, mwana wanga, nchiyani chimenecho?" Ndipo anati iye anayenda kupita kumeneko. Ndipo bambo wachikulireyo Mkhristu weniweni, bambo wachikulire oyera weniweni, iye anati, "Ndichiyani chimenecho mʼbale wanga wabwino?" Ndipo iye anati, "Bwana," iye anati, "ndine mkazi wanga, iye wangotsala pang'ono kuti abereke." Iye anati, ine ndinalandira chilolezo kuchokera kwa adokotala kuno, mankhwala ena iye ayenera kukhala nawo iwo pakali pano." Ndipo anati, ine ndinamutengera iye kumusi kuti akayime mchipinda uko." Ndipo anati, ine taonani nzere uwu." Anati, "Ine ndikukayika ngati nditi ndilowe masanano." Anati, "Ine ndikungodabwa ngati inu mungathe kundilembera ine izi." Anati, ine ndiyima mmusi apo. Ine ndikakutengerani inu ndalamazo, dongosolo limene aboma amalipirira izo." "Bwanji?" iye anati, "ndithudi bwana, ine ndikakupezerani inu iwo." Ndipo anangoyika chilolezo chopansi ndikubwelera. Iye anati mwana wake anabwelera mbuyo ndipo anayamba kumamudikirira munthu wina. Anati, "Dona wang'onoyo anayang'ana kunja kawiri kapena katatu." Iye atangoyipa pamenepo ndipo thukuta pa nkhope yake anadziwa kuti iye anali akudwala kwambiri. Ndipo mʼbaleyo atayima pamenepo ndi manja ake atamukumbatira iye, inu mukudziwa akuti, "Ingopirira wokondedwa tsopano motalikirako pang'ono." Anati, "Waza mankhwala wabwinoyo atibweretsera ife mankhwala ena. Iye anati, ine ndinakonza mankhwalawo mofulumira momwe ndikanathera. Ndipo ndinalemba mankhwala anga. Ndipo anati, pamene ine ndinayamba kupereka mmanja mwake, iye anati, mbale Branham, ine ndinayang'ana ndipo ine ndinali kuwayika iwo mdzanja la zipyera za misomali. Iye anati, ine ndinaona minga pa nkhope yake. Iye anati, ine ndinatseka maso anga ndipo ndinayang'ana mbuyo. Iye anati, ine ndinazindikira pamenepo monga momwe ndinachitira kwa wochepetsetsa ang'ono anga awa. Izo zinachitiridwa kwa iye. Anati, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ine ndinati, ndi mtima wanga onse adokotala. Ine ndikukhulupirira mawu ali onse a izo. Ndi chiyani icho? Iye anati, kuyambira pamenepo Khristu wakhala wochuluka kwa ine. Chifukwa kumuchitira izo mkazi ameneyo, anati, chinali chododometsa. Palibe kukayika, koma zomwe anthu wamba, sangakhulupirire zimenezo. Koma anati, ine ndinaganiza, ndingokuwuzani inu zimenezo, chifukwa ine ndikudziwa kuti inu munakumanapo nazo zokuchitikirani zimenezo. Ine ndinati, inde bwana, uko mkulondola. Ine ndinatero. Ine ndikukumbukira pamene Martin Woyera ndikuwerenga za iye. Pamene iye anali basi, nyamata, iye anayitanidwa ndi Mulungu. Anthu ake anali achikunja, ndipo bambo ake anali ngati, oh, ine sindikudziwa. Ine ndikuganiza wankhondo. Ndipo nkoyenera kuti anyamata awo aziwatsatira iwo. Iye anati, tsiku lina ndikudutsa mu mzinda uko, ine ndayiwala komwe kunali tsopano. Ndipo ine ndikuganiza iye anali wa Chifrench. Ndipo iye anati, iye anali akudutsa pa mpata. Apo panali bambo wachikulire atagona pamenepo, atazizidwa pafupi kufa. Nyengo yozizira kwambiri. Ndipo anthu kumadutsa osamupatsa iye kalikonse. Ndipo anati, iye anayima. Ndipo anthu anali akudzinenera mwantheradi kuti ndiwokhulupirira. Ndipo amangomudutsa kumusiya bambo wokalambayo wagone pamenepo. Ndipo iye anali akupempha china chake choti azifunditse nacho. Anati, iye anali akuzizidwa pafupi kufa. Ndipo Martin Woyera akupita kumeneko kusanachitike kutembenuka kwake. Tsopano anatenga chikhoto chake chomwe pokhala msilikali, ndipo anachidula icho pakati pawili. Ndipo anamukulungamo wopemphetsayo monga choncho. Anadzikulunga nacho chinacho pa iye. Anthu anamuseka iye anati, msilikali wooneka moseketsa atavala theka la koti. Mwaona, izo zimakupangitsa iwe kuchita zinthu mwachilendo. Munali china chake mwa iye chimene iye ankakhulupirira kuti kuli Mulungu. Usiku umenewo iye atapuma ndi kugona pang'ono, anadzuka. Wina wake anamudzutsa iye, ndipo iye anayang'ana atayima pamenepo pafupi ndi kama wake. Ndipo apo panayima Yesu atadzikulunga muchigamba china cha chikhoto. Icho chinali chiyambi cha Martin Woyera. Chinali chiyani icho? Iye anali ndi mtheradi kuti mawu a Mulungu ndiwoona. Chimene inu muchitira ang'ono angawa, inu mwachitira icho kwa ine. Mbale, ine ndamangirizidwira ku mtheradi umenewo. Ndipo ine ndikudziwa kuti aliyense wa inu. Malo mokhala ndi kuitanira paguwa mawu uno, ine ndikuganiza ndikufuna tikhale ndi kuitanira kwa kudzipatula. Tiye ntidzipatulire tokha ku mtheradi uyu. Kodi inu mukukhulupirira kuti mawu ndi mtheradi wa Mulungu? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali yemweyo lero, yemwe iye anayamba wakhalapo? Muli azitumiki muno. Kodi inu simukufuna kudzipatula miyoyo yanu basi? Kungotenga mtheradi. Kodi ife tikufuna chiyani lero? Kodi ife tikufuna chiyani? Ndi kadi la chiyanjano kapena chitupa. Ife tikufuna Yesu Kristu. Ife sitinamangirizidwire ku kadi la chiyanjano. Ife tinamangirizidwira ku mawu a Mulungu. Yesu Kristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tiye ntingoyimirira ku mapazi athu tsopano ndipo tizipatulire miyoyo yathu. Ine ndikufuna wanga nanenso. Ine ndikudzimangirira ndekha mwatsopano. Ine ndikufufuza chomangira changa, mfundo ya mangidwa. Ine ndikuyang'ana mtheradi wanga. Ambuye, ngati muli chilichonse mwa ine kupatula mawu anu, achotsenipo icho. Ine sindikudziwa china chilichonse koma inu. Ine sindikufuna kudziwa china chilichonse koma inu. Tsopano mmodzi aliyense mwa njira yanu yanu. Ine ndakhala ndikuyankhula ndi inu kudutsa sabatayi. Ine ndakuwuzani inu choonadi. Mulungu watsimikizira choonadi. Iye wazipanga izo mobwerezabwereza ndi mobwerezabwereza. Inu mukudziwa chimene mtheradi uli. Tsopano kwa inu ndi ine pamodzi akazi nonse inu. Amuna nonse inu, anyamata atsikana, chiri jonse chimene inu muli, tieni, kwaya yonse iyi, nonse, anthu nonse nukuno, kuli konseko, pamodzi kutsika nchipinda japansi, mwamba, pakonde, kuzungulira makoma, mbuyo mupiko. Kuli konse kumene ifetiri, tieni timutenge Yesu nteradi watu, pakuti ifetiri enera, tidzadutse nzigwa za ntunzi wa imfa. Ine sindi kudziwa china chiri chonse koma iye, iye ali mteradi wanga, chifukwa iye anauka moyo wanga. Ndipo ine ndi kudziwa iye ndi weni weni. Tie ntingo kweza manja atu tsopano ndipo tipemphere. Tie ndipange utumiki watu wodzipatula. Ambuya Yesu, mawu anu ndi yakale, ndi chiyambi ndi mapeto. Ine tsopano ndi osunkha nawa, ndi kudzipatulira ndekha mwatsopano pa guwa ili lero. Ine ndikupemphera mpingo uno, Life Tabernacle, kukudzipatula, kukhazikitse zotsutsana zonse, ngole zonsezo zithe, zakale zikhale zakale. Atumika uthenga amene ali ndi nkhawa, ndipo amaganiza kuti china chake chingachitike. Oh Mulungu, ife tikutsimangirira tokha mawu uno kwa Yesu Khristu, mawu, ndipo titsimikize kuti tisadziwe china chilichonse kuma Khristu, ndipo iye wopachikidwayo. Oh nyenyezi ya kumpoto, oh mzimu woyera, oh kampasi ya Mulungu, bwerani tsopano mu mtima uliwonse. Ndipo ife tikudzipatulira tokha kwa inu, dzera mu dzina la Yesu Khristu. Ulemelelo kwa Mulungu. Amen. Chabwino mbale.